Exclusive from ZambianMusic24.com.
It's Gibran.
Amen, amina. Ashukuru kwa lanchi baba na dina. Nasema amen, amina. Ashukuru kwa yote Mungu, amina. Uliponitoa ni tabu, uliponitoa ni tabu sana. Umenipa furaha ya kuishi. Nilipitia ghadhabu, ilikuwa ni adhabu baba. Nilikuwa naisho kunaishi, ona. Na kuna muda mimi nilijikatia tamaa. Na kuna muda nilisema hii ni kitu gani, oh. Na tena para na hema, sina cha kulalamika. Mungu nanifa. Amen, amina. Nashukuru kwa lanchi baba na dina. Nasema amen, amina. Nashukuru kwa yote Mungu, amina.
Mpaka pali nimefika na mwona kila kitu ninashika. Menipata cha gold, ndio mana wengi kuja na maficha. Na bariki madoba zinaskika. Uno jina kubwa niko booked and busy. Juice kwa wingi, vile nina make it look easy. Kwa na favor from above, only took ni tizia. Tishikoka kona show zadi Brooklyn squeezy. Ni guap, can my song my cup, run it over shukran. Kwa Jehovah na ngam, yendo sotwa wagwan. Na manoma never press to ski. Miuki cheki ni flex, niko blessed to ski.
Na tena para na hema, sina cha kulalamika. Mungu nanifa. Amen, amina. Nashukuru kwa lanchi baba na dina.